www.dajimsafi.com.
When I wake up in the morning, kijua cha usoni, mapenzi ya jikoni, mapenzi ya jioni, mshike wako mwangalie, mwambie ya moyoni.
Unasikia sound my heartbeat. Penzi limelifaa you my outfit. Tulia usiwe na pressure mwenye kiti. Wasiku bane bane mbona big city. Kupenda mtu ni haki yangu, I know my right. Upendo ni zawadi, asante, I'm so excited. Vita yako takuwa ni ya kwangu, I'm gonna fight. Just hold my hands and keep tight tight. Jahazi la upendo, aliendi kwa upepo. Moyo ni engine, unataka treatment special. Moyo unaharibika, mtu ni aje sipo seto. Moyo unaweza kuacha mansion, ukenda ghetto. Raha ya mapenzi watu kuwa happy. So usiku moja kama party. Fashion na pitwa na waka. Kupata mtu originali baha.
Ani kikukosea, aki yako kunifokea. You know that I care. Mijibwa mikali takuwekea. Wakisha kwenye lino, kwenye lino. Wakisha kwenye lino, kwenye lino. Oh my baby, unanifanya nijione nipo juu juu juu. Kila napopita watu wote macho juu.
Kama vile niliona sign, nitulie kumbe na kuja love design. Wikendi nyingine tunajifungia chumbani na kupanga vitu vya msingi maishani.
Nishiwa power mabula, if you looking for her waist, mtazame na sura. Babazo sina fura, kama nakula kitu wani kwa wambura.
Raha ya mapenzi watu kuwa happy. So usiku moja kama party. Fashion na pitwa na waka. Kupata mtu originali baha.
Eni kikukosea, kia kukunifokea. You know that I care. Mijibwa mikali takuwekea. Wakeshe kwenye lino, kwenye lino. Wakeshe kwenye lino, kwenye lino. Oh my baby,
tutu kabla jajiremba.
Hajavara mona mependeza.
Nampenda mpenda.
Ata we kujiti usingeweza.
Bira ya chenga bira ngenga ngenga.
Vimacho vya kiota dhani kengeza.
Kusema kweli nampenda mpenda.
Wapeke misitaji nyongeza. Let's go na boy coming number one. Barisa.
You know this song when I'm vibing with a classic. Aba.
Kuwango makali kutoka kwa DajiMsafi.com.